super banag. Rumi shayo mo shogi banag. Every day.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Monkey, kuna kitu inabaki. No madam wamevalia makaki stanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane makizani. Ujanki, msonda zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo stack pia kota. Kata nisha yo stack pira masaka. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo stack pia kota. Kata nisha yo stack.
Lenny project ento wateka. Pata mi base, pate na mapaka. Mima panya tuko busy tukisaka. Izo panya root leo tutafieka. Nika spot kwenye club yo kibanju. Body fine nika wine kame kwatu. Kume kuka cheki nika bantu. Haka penny high heels like low shoes. Kwa keni maripeach yo wantu. Nika wacha kame breaki kwa ni I feel.
Maki, kuna kitu inabaki. No madam wamevalia makaki skanki. Majani. After this tupatane makizani. Ujanki, msonda zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo stack kia kota. Kata nisha yo stack kira masaka. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo stack kia kota. Kata nisha yo stack kira masaka.
Buda ombulu ombululu. Nikireta buru panga kama kuru. Manyungu, manyungu, manyunguru. Unajifanya kishazi na ngeso ni kinyaru. Mbona mnanigudhora kwa ndoto. Misha kido kijana wa majoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakiroria ni namboki ndoka poto. Chapanisha duri ushinda kama loto. Manyoto, manyoto juu, mboko mboko. Na mugedi ya pewe ngafia pate joto. Ajifanye wa mudheru ni mkule soko. Nikumwaka chap chap kwa ubaza masonko.
Harukido, waka! Mwaki, kuna kitu inabaki. No madam wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane makizani. Ujanki, msonda zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo stack pia kota. Kata nisha yo stack pira masaka. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo stack. Kota, kata nisha yo stiki robo saka.
Nimetoka kwa wenyewe. Nimetoka kunyandodima wenyewe. Nyumba haulibi chafie busari. Zikiriyetu makijani ni madhare. Naka pin kana shiko na muhare. Stingo mingi no kikora tu ni mabare.
Ina di church leo ni nateka nan. Apendi dhambi anajua ni kona nan. Kunye paradiso lakini jotu na ban. Fry liver leo tulikuja na pan. Ambia Ezekiel ye ni fana Ezeban. Hii track day one tunagonga laki.